qorantii sanadkan golaha talada haya ee dalka Niger ayaa soo gabagabeeyay heshiis u ogolaanaya ciidamada Mareykanka in ay ka hawlgalaan dalkaasi. Dhowr bilood kadib, mas-uuliyiin ka tirsan labada dal ayaa war-saxaafadeed ay si wadajir ah u soo saareen ku sheegay in ciidamada Mareykanka ay soo afjari doonaan bixitaankooda bartamaha bisha September. Mareykanka ayaa saldhigyadii militari ee ugu dambeeyey ee dalka Niger ku wareejiyey maamulka maxalliga ah bishii hore, laakiin ilaa iyo 20 askari oo Mareykan ah ayaa ku haray Niger si ay u gutaan waajibaadkooda maamul ee la xidhiidha ka bixitaanka. Ka saaridda Niger ee ciidamada Mareykanka kadib afjambigii sanadkii hore ayaa Mareykanka ku leh cawaaqib xumo, sababtoo ah waxay ku qasbaysaa ciidamada Mareykanka inay ka tagaan saldhigyo muhiim ah oo loo isticmaali jiray howlgallada ka dhanka ah argagixisada gobolka Saaxil. Kooxaha xiriirka la leh Al-Qaacida iyo Daacish ayaa ka hawlgala gobolka ballaaran ee saxaaraha Afrika. Mid ka mid ah kooxahaasi oo lagu magacaabo kooxda taageerada Islaamka iyo Muslimiinta oo loo yaqaano Jenin ayaa ka hawlgasha dalalka Mali, Burkina Faso iyo Niger, waxayna raadinaysaa kooxdaasi in ay isku fidiso dalalka Benin iyo Togo. Dalka Niger ayaa loo arkayay inuu ka mid yahay wadamada ugu dambeeyey ee gobolka qalalaasuhu ka jiro ee ay wadamada reer galbeedku iska kaashadaan sidii looga hortegi lahaa kacdoonnada argagixisada ee isa soo taraya. Mareykanka iyo Faransiiska ayaa gobolka ku lahaa in ka badan 2,500 oo askari, waxaana weheliyey wadamada kale ee reer Yurub oo $100 milyan oo dollar ku maalgelinayay gargaar iyo tababaro ciidan. Bilihii lasoo dhaafay, Niger waxa ay ka jeesatay saaxiibadeeda reer galbeedka, taasoo beddelkeedana ay u jeesatay dhinaca Ruushka, gaar ahaan arrimaha la xidhiira xagga amniga. Bishii Abriil, tababarayaal militari oo Ruush ah ayaa tegay Niger si ay u xoojiyaan difaaca hawada ee dalkaasi.